dhismaha waddooyinka laamiga ee magaalada Baydhabo ayaa si weyn looga dareemayaa xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Xaafadaha Boonkay iyo Wadajir ayaa waddooyinka halbowlaha u ah waxaa la saaray laami, iyadoo waddada 30 oo inta badan ay isticmaalaan gaadiidka xamuulka iyo kuwa rikaabka ee aada gobollada Bakool iyo Gedo ay haatan socoto dhismaheeda. Xaafadaha waddooyinka laamiga loo dhisay ayaa laga dareemayaa isbeddel dhanka bilicda iyo horumar ganacsi. Qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo ayaa si aada u soo dhoweeyey dhismaha waddooyinka magaalada Baydhabo ka socda. Aadan Keer Sheekh Isaaq Aadan Furow oo ka mid ah shacabka degan xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo ayaa xusay dhismaha waddada laamiga inay faa'iido badan ku qabaan, maadaama kahor intaan la dhisin laamiga gaadiidka iyo shacabka ay ku adkeen isticmaalka waddadaasi.
Jidkan may haya furisheeb ogod e haddii roob kooyona may bu ahaa meelo marawan lahayna oo la isku kureegaday bajaajada naftio hataa hob roob kooy matoorka sidibiin deerna baaki mada jareen idasku kunagada jareen geekana aragahayta laamigan suuradale nadiifka ee roobley kooyi ay kooyne may bu ahaa ninku shaka gabnaanti may bu ahaa walka laaban dadka eedanka faa'iideen boqolkiiba boqol markii hore meelin asarki ma fadheeda jarna sababtoo ah bajaajada maraayan busti oo hakiyaayan balin fadheeda jarna ganacsiga liididi sababtoo ah dadkii may boo laamiga ba hadii dadkii aan fadheena dadkii may boo laamiga dalhaysaninka bana ganacsi ma jarna.
Axmed Maxamed Nuur oo ka mid ah ganacsada xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay farqi weyn inuu u dhexeeyo muuqaalka xaafadda kor inta aan waddada laamiga la saarin iyo haatan oo wadda laamiga loo dhisay.
Wallaahi farqi weyn dhahay ma kow hore may haytay xaafadda, inkasta oo guud ahaan magaalada dhan jid huma haysi xaafadan xaafadan Wadajir markan ku hadla kow hore may haytay jid humi haytay baawurti isu socodka gaadiidka bulshadii walaay dhan yarti dhan may buu hay ay akabanayaan hirinayaan mina marka hadda may ba isbeddel weyn dareemayn maadaama jid xaafadan in saari ganacsigaana isbeddelka ku kooy walaay markii hor jidki hirinay ganacsi masoona baawur socotim lahayn luglay socod luglay jali ganacsiga markii ulays badan ka kooy oo ilaan meeli hantadiyada mase badayadiyada keen kooyt meel halkii maraas male alxamdulillaah hadda may buu isbeddel weyn may buu baawur kale hamara ku dalbato oo kale mase markii ku kooy tirus dukaan kortisa keen kooy.
Mukhtar Isaaq Ibraahin oo loo yaqaan Mukhtar Hufow isaguna wuxuu ka mid yahay ganacsada xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo wuxuu cadeeyey gaadiidka badeecooyinka uga keeni jiray magaalada Muqdisho inay ku adkeyd waddada laamiga inta aan la dhisin soo gelitaanka xaafadda Wadajir sababo burbur xoogan oo waddada ka jiray, balse haatan gaadiidka iyagoo ku qanacsan ay soo galaan xaafadda.
Maasha Allah ni horta jidkan geed mareedii iyada dhamm qabni meel ka toro madun xamar baawur ku lukoyno una buuntada saaradaana baawur maani koro jarna ka dhibooda jarna ilaa isbitaalka dhatio ka dhibooda jarna alxamdulilah geega maddii aad arta ni wadajiraan jeed aad arta baawurka lanka guud isbaa ka faraheeb suusu kinjey laamu wallaxa la koromale noolo nikoodaan male.
Mukhtar Hufa wuxuu ganacsada magaalada Baydhabo ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha waddooyinka.
Wallaahi ganacsatada Koonfur Galbeed masii dhiirigeliyey iniyo jid kasto oo burbur sumeeyo ku qayb qaadan saylan dhisi lahaay war kasta may kuwayaana dhib gadaalshay jidkan waxaan dhaboodi hatina geeka aragahayna may ka dhiirigeliyey in jidituyinkan la dhisay dhammaatar soo xaafado waxta dhiman xaafado badana dhiman siyoon horumarka hata xaafadan deertiyoona sii jiira.
Inta badan waddooyinka laamiga ee magaalada Baydhabo waxaa ka socda dib u dhis taasoo qayb ka ah horumarka iyo bilicda magaalada Baydhabo. Waddooyinka laamiga ee laga dhisayo magaalada Baydhabo ayaa ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka jiray dalka, mana jirin dayactir xoogan oo waddooyinkaasi ay heleen tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladii dhexe ee dalka 30 sano ka hor. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.